Nkwa asɛm brɛ ne onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm. Ɔmɛdia sɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo no, wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ du. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne mo bɛkyɛ asɛm yi. Onua a wotie me, mɛsrɛ sɛ ka kyerɛ wo nua na wo nua so nka nkyerɛ ɔfoforɔ na ɛnyɛ krado ntie nkwa asɛm. Bɛbɔ mpae. Adomfoɔ no mobɛhu fɔ ɔmada wase Bible TV gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba. Yɛda wase sɛ ɔma yɛhu no nnɛ, yɛbɛsɛ sɛ bɛhu da foforɔ ɛti se yɛsɛn hu nawotwe foforɔ, bosom foforɔ ne afe ne mfe bebree foforɔ. Biyɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni afade na yɛhunu w'asɛm mu. Ɛda wase Awurade Yesu Kristo din mu ana bɛbɔ mpae. Amen. Ebi yɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm. Ɛndɛ asɛm ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Na asɛm a me ne wo bɛkyɛ no, mato ne din sɛ 7 Last Statement of Jesus on the Cross. Nsɛm nson a Yesu Kristo ɛkaeɛ ɛbrɛ a na ɔwɔ asɛnnua no so no. Ɛnti yɛkra do na tie Onyankopɔn asɛm. Awurade Yesu Kristo ahu amanneɛ bebree, atete ne ɔhaw ne amanneɛ a ɔfaa mu. Na nnipa yɛ no ɛkayɛka deɛ paa. Yesu Kristo baeɛ no, ɔbaa sɛ ɔba abɛgye nnipa nkwa. Nanso nnipa angye no andi. Ɛma asɛnnua ne so no, nnipa bebree ka nsɛm a yɛfrɛ no sɛ ɛne sɛ yɛka kyerɛ obiara. Duru baabi no, nnipa ka sɛ woyɛ Onyankopɔn a ɛba mpa a gye yɛn na so gye wo ho. Bapapa wei nyinaa wei mu wa na ɛsiane sɛ botaeɛ a na ɛsi n'ani so ɛne nti ɛma ɔde kɔɔ asɛnnua no so ɛna na yɛfrɛ no sɛ ɛwɔ n'ani soɔ. Yɛfa no sɛ yɛmene wo mmienu ɛna amanfoɔ ɛdi ani saa ɛwɔ saa tibea a yɛkɔɔ mu no a, menyɛ hyɛɔ sɛ me ne wo mmienu nka yɛde saafoɔ no ho bɛkyɛ wo. Nanso Awurade Yesu Kristo a ɔbɔ nkwa na ɔbɔ adeɛ nyinaa no, ɔyɛ n'adwene sɛ ɔnka hwee ne mmom no berɛ a ɔsɛn asɛnnua no so mpo no, ɔho adasamba sɛ ɔyɛ mmɔbɔ. Nnipa ni agye na deɛ ha me wɔ saa asɛnnua no so na ɔkɔɔ soɔ no, ɔmo sɛ yɛde wiase amanneɛ nyinaa bɛto no so. Sɛ mogye hwie gu ani hɔ a nkwagyeɛ so ɛso bɔne fafiri ni hɔ na nkwagyeɛ aba. But na nnipa no ani agye ne yɛbɔ se. Mede bia na mekam asɛm sɛ ɔmo sɛ obibini bi ani agye a nipa tuntum ani agye deɛ na yɛ sɛ onua ho akyere no. Ɛnti ama Yesu ka sɛ monsu mo ho ne mo mma na mombɛsu me. Na aduamono mpo na moyɛ ne sei na aduawuyɛ wode ɛbɛhyew koraa. Ba ne nyina akyi ne yɛnte asɛm a Awurade Yesu Kristo ɛkae. Asɛm a ɔkae ne sɛ wotɔ kasa mu ɛwɔ Luke chapter 23 verse 34. Ɔse, Father, forgive them, For they do not know what they are doing. Ah. Obi e do kwati timu e ti se. Na ka o tu mi se. O ma o ja free suru na ba se safo no na o free ascend you anso no. Papa yi e ka se ja. Fa che won. Na wonim dia wore ye. E do kure. Sada sanim dia ye ya. Nka ya nye. Na etwa se okwa se nwa no so. Eni nti no. Omuona no wanka hwe omuona no wanka hwe. So nim se nkwa gye dwuma no. Se so wie. Nti Yesu aba bewu ama ye. Me omanfreni a na me ni chafa. Ewo nkwa gye mu. Ti wie dwuma no. Edwuma na wie no won kan kye onyankuru pon se. Ani ne gya se fatua waka wo. But as some of kind se. Eja. Fache wom. Ewo nim dia wore ye. Ani nta. Wa wo bona se ndu mu no. Wa wo din dadwa. Na nea mehwe Ebra papa sense ndu anso na ye bono ye ya di ye friend say eh ere nadoa twinesi wona di nadoa bo bonisem benku ni nifa nanka nan no e kombo ba ku ponja ba ku na okan mi nu nyina atoso odi dadoa a masa yura o yawo ben pa netisa enso Ni na echi no. Omanu woku no opompa e mawo. Enti adade ni yesua e wa ha. Yanso, jese yesua se. O ya ubia ye de asenya no so Yesu Kristo abewu ama dada nti. Ye ni asenya so bia ko. Sase ye gini difference Kristo o kra agye nkwa. Mu ya asenya no so ko. But Uwa juma bi edi. Ujuma ya se udi ni se. Se uni ya bidi wa hao ni atiti ya ni amaniye. Edi hawa juma ya bompa ya manu. Se uni mdia o yanka o nye. Ibi ya mekama asa mse. Eni penti ene ni pawoho. Se uswa ya anapadaku. Na bipi na unkwana unanamabu niti unhunu bia. Masa ube suru humba tosu. Na uba nanti, ananti ana chiso kwa peni pa, peso huni peni. Na hade nti na ye tayo hon. Papa ya utu mubu wafu wa sorry. Na diya nenefru huna ade, Bartimaeus. Timaeus, baba Timaeus. Ni mkwala abrimu na ye hune nifra. But oti Yesu Kristo nino. Oti mkwa se David bahu mimobo. Na Yesu ehunu mobo. Adini se unu ya hawa. Na unu ya duu kwa titi mima unu mobo. Yansho mercy. And justice. Yafu bibia tu tuna kwe mpepepepepepepepe. Sanse. Ruano. Edi nkabe yebi ama ye. Na ye kunu mpono. No o sre. Mpa duwa sen, ena waha wajmi ya wasalama wongu. Obisho, mi mwompa ya mami tamfuda. Ubompa ya asa uboma utafu se rajin sakra na jwi. Nasi samfri ni boni yungu. Yesu ya hradi Yesu Kristo. Ebro san asendu ya nesunu. Asama na oka ngina anse. Father, forgive them. For they do not know what they are doing. We name their worry. If I chow on, we name their worry. Sajon Amisre. I say, Sajon Amisre. I say, Sajon Amisre. Now, if you have a chow, but some me, a chow. If you have a chow, you have a chow. And then I say, Sebra, I have a excuse. Kwa sendi anasono. A sema of a fra. Wonso. Fache unia. ɛno na wobɛtumi de adi mmara no nyinaa soɔ yɛmehyira wo sɛ wotie nkwasɛm ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛnam Lifeword Media Ministry so no ɛde saa asɛm yi abrɛ wo bɔmmɔden ara sɛ womfa Kristo sɛ wokra agye nkwa a ɛberɛ ni nkwagye wura no ɔsrɛ ma yɛn po ɛberɛ a wɔasɛ nnua no so no nti wobɛka sɛ Awurade famfo nsoɔ kyɛ me sasɛ twerɛ sɛm sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔno Nyankopɔn anim nyam abɔ yɛn ɛbɔne akɔtua ne owuo nyankopɔn adomakyɛ ne da nkwa wo werɛade yesu kristo mu ɔdi ma wo ɛsrɛ sɛ ɛnim deɛ yɛyɛ anka bɔne yɛnyɛ nti wode sa to bɔ sɛ Awurade mefa sɛ mekra ɛne bakye nkwa sɛ wobɔ saa mpae wei a sɛ kristo mfa sɛ mekra gye nkwa na fa mfo nsuo bi akyɛ me ɔgye mfo nsuo tom na wobɛwu ama me wowie nkwagye adwuma no ama me sɛ wobɔ mpae na woka no akoma mu a ɛnɛ ɔsoro ani agye sɛ kristo bɛn da a ɔrenyɛ ɔyina ba bɛhyɛ sɛ wobɛtu anama wo apɛ asɔre a ɔkyerɛkyerɛ twerɛsɛm nokware mu na tu ɛne wɔntu anama wo name sɛ woyɛ saa onyame bɛhyira wo nyame hyira wo sɛ wotie nkwasɛm me telefone nɔma yɛ 0244-86-9499 ɛyɛ mosomfo Akwa Ifod ɛna mene mokya asɛm yi mekasa firi Lifeword Media Ministry a nkorabataa baako ɛwɔ Ghana nyame hyira wo bye bye.